Menta wangu loli chichi alihakikisha mindset yangu nakuwa free. Nachokifanya kinukisha na mtakoma round hii. Kisiki kada malo sitishiki kwenye rigi. Kapteni sojuli Kanadi nyumbani kama Karid. Masha yahitaji coach. Fanya unachokipenda ukiwa na hobby. Sikimbie majukumu ukiwa na room ya kutaka noti. Buliani walofunga kurasa RP kaa wizi. Tunapuwa na Sam Rika tukimwenzi rapa zizi. Miaka 17 ndani ya game iko wazi shishkiki. Salama wa Juma na Idi sio salama kwa zama hizi. Nanukuu kwenye chapa yukumu na mashaka. Yaji ya wenei chifu yaji amo rapa. Ni nani atachia usukani kiwa uliye mdisi kasha jipata. Mike moja na watosha kuwa kanda. Fake rapa na wachapa washajua mindo shapa. Rapa mwenye afya alafu mtendaji wa kata. Sasa popote napo niona so you better ndoa shaka.
Manyon Town Gang BMB Dos Kazumba kwa hewa Dova Lumba Henya Igunga paka Nzega Dole Gumba Shega Saka Vumba Cheda Kiwa na mpunga ndoga chumba wanupenda. Ukikosa jua utayumba kwa umelewa. Soka sumba sokwa ndumba wala songe kewa. BMB ni ninja underground legendali. Napigwa vizinga na ulofolu sekundali. Kila biti na chinja nita lapa tazali. Kitambo nisha staff makamali. Staki kuwa tough kaza mani. Kila juma tatu kuwa na case makamani. Hii ni verse ya samani Siku passion kuwa na gani. Nisipo lenga face ni kichwani. Lazima nijitume. Manyoni au kumbu la malume. Usishangami kuwa chini. Pangine labda nyota yangu dongo. Kuna mablaza wana majina. Lakini uwezo wao mdogo. Nibutu wanatembela migongo. Wakisubutu kunisogela kipondo. Huku tunapendela imbombo. Milale swazi chekelea maovu.
Nikona bath home ni kama niko Pablo. Na smoke DBJ ni kama Pablo. Leta carton, majo pako. Makange nusu lafu nchanganye na sato. Na vimba maso, kitoke jasho. Na dika rhymes kali chanu ka Picasso. Kia dieli, we pass like a shadow. We believe Quran, we believe in the Bible. Kibish na survivors, nicho kivujisha bigit na kukill na nylon. Nataka kwenda vilos, kaka itakupo pilot. Najikuto po kailo, life inakuwa na psycho. Mulize Michael, anajua mini Aiko. Room 44, magetoni dio title. Me and my nigga got a dream. Lit, foot fit like a Luther King. With situation, I no superstition. I live my own vision. I capture my own picture, not the mirror. See, no zero, I'm a hero. Chest a kilo, be a superman. Not a fucking kilo. Not a fucking kilo. In that life we fail for what we know. We choose to die and not to grow. Every power for water, so let me flow. Sit at the ground. Time to prosper, don't come to bow, I come to conquer. Whoa, what shit, my fuck, rap the culture.
West, 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 the bill was tighter. Stash house. Sheshe na dope, shangwa ni shazi. Das na dope, tunatema bazi. Ras na dope, wabembo shazi. DMB na dope, nyangema utamwaga.
Ma-hi.
Na post pila caption, mkeleta comment, mina leta action. Ini mbeli sio na captain, ila nikishana wani anthem. Mr. Forget tap them. Oya we, let's get it. So zangu za moto na mtemi. Kumbe dope ni mkari na msemi. Bila za melala, I'm Kenny. Nilianza kuchana back theni. Kipindi dojo juko manzi seko. Nakula mamanzi special. Nisha pika machanta setro. Picasso na cheze ya penso. Kama hela ndogo, yala ya hacheki. Kama hela ndogo, hayala ha sexy. Ili biti ni fire, nambaya ni nexi. Ode baby. West.
Sama, is it the fucking building?